sira, mukama nsosira. Kusaba ompe kisakyo, kubanga nze ku lwange sisobola kwekolera butuukirivu. Mpa ekisa ekyo kye wawa Samusoni.
Wanoonya obutuukirivu ng'olabye,
ng'olabye,
n'ofuba okole kino okole kiri, mukama asiime. Kukkiriza Yesu yekka kye kikuwa obutuukirivu, si bingi by'okola, kkiriza Yesu yekka.
Saasira mukama nsaasira, kusaba ompe ekisakyo, kubanga nze ku lwange sisobola kwekolera butuukirivu. Mpa ekisa ekyo kye wawa Samusoni.
Eryala yamanyi ntino arifumbirwa pasita,
pasita
yagwa ku muyaye ku lunaku lwa pasika,
pasika
yamusuubiza bingi mwana watu byatafuna,
byatafuna.
Yali amanyi gyagenda, agenda mu kwesiima,
mu kwesiima.
Kumbe gyalaze agense mu kwesiika. Ho ho,
saasira mukama nsaasira, kusaba ompe ekisakyo, kubanga nze ku lwange sisobola kwekolera butuukirivu. Mpa ekisa ekyo kye wawa Samusoni.
Byensobezanga bingi nnyo, nefubyeko naye bigana, ebyokkola obulungi mu maaso go, tondeka mukama.
Saasira mukama nsaasira, kusaba ompe ekisakyo, kubanga nze ku lwange sisobola kwekolera butuukirivu. Mpa ekisa ekyo kye wawa Samusoni.